samstreammusic.org.
Another one. Last tone in the tickets. Simwala waliza again. Kutiata tiketi na yo ya famu malamuli ila sinachepo since morning. Tizakosa chekupaya na nayo njala kuyewa kufana olo life yenze boring. At least yenze libe ma pressure na bazesko. Hello ni na family usimi as a pillar. Vose veni chita nita wasipi chitika. Mabine nenzo gwila siya chitika.
Deti kwa nishe impression. Fingi ndepita momwani. Kukosa na kosa ide.
Oh mama,
deti kwa nishe ipresha. Kukosa na kosa wati. Fingi ndepita moka.
Ina stressi, stressi. Nima kolewa everyday. From Monday to Sunday. Ina stressi, stressi. Nima kolewa everyday. From Monday to Sunday. Kaili
zesko basinya, betwe kulibe, ndalama nilibe. Zesko basinya, betwe kulibe,
najiloji nae nipanyo, nae.
Sindine waule sipati apa ya kusako. Veni mvela sininga kapeka sako. Mwana anapasa nilibeza paunza. Stress ya nikwila apa nizi mvela lusa. Mazonezo shauti wakulila nilodi. Atiti safaka koloko mailodi. Wanzanga wonse wanangena sanga wanasoba. So happiness ni ipeza mukamowa. Insome ya kwila tulo situkoneka. Nivela mchalo monga nilichapeneka. Machampio mumira siwaoneka. Ushe veni mvela jebe mvela.
Deti kwa nishe ipresha. Fingi ndepita momwani, kukosa na kosa ine.
Oh mama,
yeti kwa nishe ipresha. Kukosa na kosa mwani, fingi ndepita moka. Zesko basinya, betwe kulibe, ndalama nilibe. Zesko basinya, betwe kulibe.
Simwala waliza again.